bamwa de kibonerezo kitono nnyo 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 okusinziira ku obulumi bwe tulimu naye ffe tulimu kubonaabona n'abaana mabujje omulamuzi yasazeewo obubi nnyo 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 bandimusibye obulamu bwe bwonna naye n'awulira obulumi abaana be nabo ne babonaabona ng'abaffe bwe babonaabona abaana baffe baali beeyagala buli kimu baali bakifuna naye kati bayaayaana n'ekyokwambala tebakiyina n'ekyokulya tebakiyina tubonaabona bubonyiibonyi.